na bomshaye straight fight angeke basabise namhlanje langa alve thandazana kusimhlasele abelanze ngena bomshaye straight fight angeke basabise aw angeke basabise angeke bayikansi angeke basabise angeke bayikansi aw angeke basabise angeke bayikansi angeke basabise.
Second in our sun.
Second in our sun.
Ah.